kazi ngani abantu kasibona ngingumuntu nami bajabulile kai mangibatshela ngale ndaba bajabulile lo mangibatshela ngale ndaba uyayibona le ntombi yangale ngezansi yangkhazi ngani abantu kasibona ngingumuntu nami bajabulile kai mangibatshela ngale ndaba bajabulile lo mangibatshela ngale ndaba
Lolo bangaba bathi ngishaye khona ugogo noma bafuna ukukona izitha zami zonke sifuna ukukuthola awe my guys nam sendiyajula afuna isista siyobhula ukube kuyangihambe ngizolobhula izulu nomhlaba lana uzokuthula ungekhe duze kwami ngiyasilobhula
Instead I met you, my name is Prince Kubevu. Hope the name you shall remember. Likewise, the feeling that you're feeling now is mutual. I took a butterfly, crying out the space in my stomach. I couldn't help it, but notice you with the spark in your eyes. Before I greeted you, the smile in your face said you were mine. Been planning to get to know you, but hope you don't mind. But me, I'm a simple guy. Know me, I'm a simple guy. I know many a common claim to be different, but
girl, similar. I am not like them, the one of them. I am not like them, the one of them. So bubble, tell you straight at me, I am far from being perfect. So just let me take your hand. I really don't have that much, but only. Put some of my heart. I really hope you can handle it with care, Jason.
Uyayibona le ntombi yangale ngezansi yangkhazi ngani abantu kasibona ngingumuntu nami bajabulile kai mangibatshela ngale ndaba bajabulile lo mangibatshela ngale ndaba uyayibona le ntombi yangale Zanzi, yangkhazi ngani abantu kasibona ngingumuntu nami bajabulile kai mangibatshela ngale ndaba bajabulile lo mangibatshela ngale ndaba
say that love is blind but I couldn't believe that ngangingakaboni ukuthi uthando luyingozi kodwa langisikelela ihlosi ngaguga ngajula kwashuba izange yesaba lulempilo But I couldn't let it go, but I keep praying to let everything slow. Melancholy give me joy, ngazi ukuthi uthando luyaphoxa. So mamela soshe kuzange kube lula mhlawumbe imloster. Kodwa ngizange ngathathi intambo ngazibopha. Ngavele ngashuka, ngabhema, ngajula, ngabuka ziningi izintombi lapha ngaphandle. Nansi nale ngane yala ngezansi. Isiqalo kungichaza yazi, yazi.
Strong, real, wrong with the seed. Planting a seed, the evolution of a new breed. In a spider's web, intersected by the flows in the veins, trying to decipher the meanings of our connections. Gaia the goddess, Gaia the empress, Hera El Hanis, queen to a throne so complex. Let me and Nia as I tremble in fear, scared to tell the tales of a life so profound. Lost, not found, blood, bound. Should I tell you of how we met? Should I tell you of how my feet swept? Or better yet, take you through the passage of the chambers of my heart as it drops through the chest, beat by beat, suffering and agonizing defeat. This I go. Balinganisa ngantoni na libalisa lijulile lithe close
uyayibona le ntombi yangale ngezansi yangkhazi ngani abantu kasibona ngingumuntu nami bajabulile kai mangibatshela ngale ndaba bajabulile lo mangibatshela ngale ndaba uyayibona le ntombi yangale ngezansi yangkhazi Sibona ngingumuntu nami bajabulile kai mangibatshela ngale ndaba bajabulile lo mangibatshela ngale ndaba
lo bangaba bathi ngishaye khona ugogo noma bafuna ukubona izitha zami zonke sifuna ukukuthola awe my guys nam sendiyajula afuna isista siyobhula ukube kuyangihambe ngizolobhula izulu nomhlaba lana uzolithula ungekhe duze kwami ngiyasogula
listen to the sound it's real of music